femmes du Mali.
Pati we nyaw cancer on e mudon na pati endu mum wotro na didi fu taje dum hattami yaade yewde yalla nyaw cancer en di wala amé won ko rewbe yogabe wombe yoroso le region ku tiala kuliti wide
mbammi
min nana an haale tele ka min kay gonga haale abada ya yewde hora do hula yaade pati we nyaw o won e an wala du bawde fami sawro sini wiam o won e an dum lat no tukan gikke bondo sini mere mere sawrite no mi an yewde hora sini nyaw cancer nangi debbo waye mursude endi makko fayndo wotere mi yaa yewede hora nani an haale e radio e kuliti wiide nyaw an nanga rewbe bontobe kadule illoje ha fayndo wotere mi yaa doktoro yewede hora go hakkilo woni rewbe gendi segudu sini wiama nyaw cancer won e maada awala bawde hono gatta tidal fa cawroda hono gatta dilandi be landoto koy mabbe
sodobe
jogabe an kula yaade ati wi endi mubben tajjete sabi dun latto sababu baawa muyninde kasen rewbe yogabe ana cialo yaade yewede koy mubben sabe andana be kula yaade do sabe be kolata ko docteur en be woni yewobe hakkilo mabbe be yewobe an bay wattude kulle bonde latode sababu ba nyaw nangabe tawene docteur en kuliti wide yewdo hore mudo non tan way wadde babe dentoy o nyaw e cawredu kaybe metta ko mali wala bawde sane daranade fahim be yewbe yewte be darta do e rewbe watte fu meme indi muben dara yalla wala ko woni e majji docteur madani li
sini
min yewi debbo wiyama nyaw cancer indi wa e makko don an holla wiide le leede do yewngoji di gatte sanne fu ni gollirete nenno do mali do wattu gon en joni o bawde wala sanne ene baajo rewbe mon fu jewa hore mum ado wa yewinde hore ma no yafiri ko wiete auto palpitation don bilude indi mum watte fu mo debbo tilijide al adamu ana han darade yeso tinturgal dar indi mum bilude di yalla wala fu ko matata na du yalla ndiyam wala jalto jam gonde hande do dabareji didi ngodi fa o nyaw sawre goto anonodire chimiotherapy goto radiotherapy le didi mono fu watto de do hani wadede docteur madani li sini andari no mali wori kanye no nokuji de ngori mali hande ko yata million 10 e jeno ka bon kabaruji kerana di mali ana jabe fa lebbi jeegon o litam wiede radiotherapy o uri ana boya na famudo ana famda e wi cancerologue madani li machine goto radiologie ngodudo le mali wattu jono kanyundu ko boni jonte kewde joni